Nje ku bwanjye icyo navuga gusa twahagurutse turi abakinnyi 24 ngira ngo nta mpamvu y'uko umukinnyi yavuga ngo nta mahirwe bamuhaye ngira ngo umuco ibyo yagombye gukora yabikoze abahaye amahirwe yabahaye amahirwe kugira ngo biyerekane bamuhe icyizere cy'uko bakina na match ya Algeria kuko byose birashoboka ariko ntabwo ariko babigenje kuko ikibazo twagize ni muri defense habaye ubwumvikane buke niyo mpamvu twatsinzwe birabitego.